Ababuni nza mu munisipali ya Sabaga Bumakindye basitukiddemu okutema empenda ez'okusitula omutindo gw'ebyensoma oluvannyuma lw'okukizuula nti amasomero ga gavumenti agasinga obungi mu munisipali eyo tegakola bulungi mu bigezo by'akamalirizo ey'omwaka oguwedde 2025. Bino bituukiddwako mu nsisinkano ey'enjawulo eyategekeddwa Town Clerk wa munisipali eyo Moses Etimong n'atwala ebyenjigiriza Nsangi Pauline mwe basisinkanidde abasomesa 15-8 okuva mu masomero 16 abadde ku Sseguku Primary School okuzuula omutawaana we guva. Town Clerk Etimong agambye nti kyamuluma nnyo okumuwa alipoota y'omwaka oguwedde ng'amasomero agamu mu munisipali eyo kumpi tegaayisayo yadde omuyizi omu mu ddaala erisooka.
When I received the USE and then the prime PLOE results, I saw there was a problem. There was a complete decline of results, to the extent that some schools were not getting Division 1. A failure rate was so high. So when I interfaced with the education office, they gave me a narrative. But I felt I needed to get the frontline soldiers who are the teachers to share with them what is really the problem.
Wabula akulira ebyenjigiriza munisipaali eyo Pauline Nsangi agambye nti kibayambye nnyo okwogerako n'abasomesa kubanga kyongedde okunyweza enkolagana nabo ne bawuliriza n'ebyo ebibanyiga.
Ensonga nyingi nnyo zetuwogeddeko olwaleero, naye emu ku nsonga lwaki twaba meetinze nga twagala okunyweza enkolagana eyo wakati waffe n'abasomesa tusobole okulaba nga tufuna kye twagala okubajjamu. Ebiseera ebisinga tubadde tetteraba meetinga, tera ku meetinga ba head teachers, naye abasomesa nga bonna awamu tubadde tetteraba meetinga, ne tulaba nti wabeerawo gap. Bwe tumiitinga abasomesa bano tunyweza enkolagana wakati waffe nabo, ne tulaba nga tusobola okufuna performance ennungi.
Omwogezi wa munisipaali ya Sabaga Bumakindye Katobati Neto agambye nti mu nsisinkano eyo bazudde ebizibu bingi ebikyanyiga abasomesa mu kitundu ekyo, nti newankubadde waliwo bingi ebigenze mu maaso, naye mulimu ekyabasomesa obutaba na nnyumba mwe basula ku masomero nga bwe batyo basi yagguka ennyedo mpanvu okuva gye basula okutuuka ku ssomero, okuba nti abasomesa bakyali batono ate ng'abayizi beeyongedde mu bibiina, n'ekyabayizi okusiiba enjala ku ssomero lw'abazadde abamu abatafaayo okugulira baana kyamisana.